tunalizinga wapi?
Hapa hapa, hapa hapa.
Bona naona kama hapa toshi?
Hapa hapa, hapa hapa.
Kwa kuwa mmeamua sio mbaya, sio mbaya, sio mbaya, sio mbaya. Kwa kuwa mmeamua sio mbaya, sio mbaya, sio mbaya, sio mbaya. Tukipigiwa simu tunapokea, na soundi na speaker tunapokea. Kama wakitaka wanaweza kuja, na goma limeitika limewaka.
Leo 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 leo.
Toa viti, toa viti, weka pembeni. Toa viti, toa viti, weka pembeni. Ingia kati, ingia kati.
Nani, nani?
Mimi na ye, mimi na ye, mimi na ye, ye. Mimi na ye, mimi na ye, mimi na ye, ye. Napenda kumuona anavyocheza, anacheza kwa malingo na madaha. Na tena namuona kapendeza, na nafuata vile mziki unavyokwenda.
Leo 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 leo.
Tumeziweka mbali, tuko free, tuko party, kipati. Mala moja moja sio mbaya, na kazi za mikono aziishi. Kama vipi, kama vipi, jipigie, jipigie makofi. Pam, 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 pam. Piga tena, piga tena, jipigie, jipigie makofi. Pam, 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 pam.
Leo, 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 leo.